turabasohoje abakunzi b'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika hano i Washington muri studio zacu ni Etienne Karekezi ninge wagezeho ikiganiro cy'uyu munsi. Ejo kuwa gatanu n'ejo bundi kuwa kane abanyarwanda hirya no hino ku isi imbere mu gihugu byari ejo kuwa gatanu hanze y'u Rwanda byari kuwa kane abanyarwanda batoye umukuru w'igihugu uzabayobora mu myaka irindwi iri imbere. Hari abakandida batatu. Uwa mbere ni umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi ari nawe perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umukandida wa kabiri ni Frank Habineza niwe muyobozi w'ishyaka rya demokarasi n'ukurinda ibidukikije. Umukandida wa gatatu ni Filipo Mpayimana ni umukandida wiyamamaje kuri tike y'umukandida wigenga. Amatora byibutse yari ejo kuwa gatanu imbere mu gihugu n'ejo bundi kuwa kane hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi ahari za ambasade z'u Rwanda n'ahari abanyarwanda bandi batandukanye bitabiriye amatora. Ahantu hanze y'u Rwanda tabaye amatora byashobora kuba byitezwe ni muri Congo Republika ya Demokarasi ya Congo no mu Burundi niho honyine abanyarwanda batatuye ndavuga abanyarwanda bari muri ibyo bihugu. Ibyo byose rero turareba uko amatora agenze tuganira n'abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika bari mu Rwanda turaganira na yamwe mu telefone hano ku ijwi ry'Amerika turaganira kandi n'impuguke zikurikirana aya matora zisesengura uko byagenze n'icyo aya matora avuze mu ruhando rwa politiki y'u Rwanda no mu ruhando rwa politiki mpuzamahanga n'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ni ikiganiro muri isaha kuri rya Amerika mwese kandi muhawe ubutumire. Iyi saha yose ni yanyumwe mukunda ibiganiro byacu kuri rya Amerika ariko kandi uyu munsi turahije ijambo n'abanyamakuru bacu bakurikiranye amatora yo mu Rwanda kuva mu ntangiriro zo kwiyamamaza kugeza ejo abatora mu Rwanda bamaze gutora. Ku murongo wa telefone bakurikiranye amatora turi kumwe n'umunyamakuru twoheje avuye hano i Washington Edi Rwema ari Kigali mu Rwanda. Edi uratwumva muri uyu mwanya?
Ndakumva Etienne Karekezi.
Edi ndumva nizera ko warutse kubera ko kubarura amatora ejo ku wa gatanu ijoro byageze masaha akuze kugeza ubu aho ngaho mu Rwanda amajwi yabaruwe kugeza ubarangana iki?
Amajwi yabaruwe kugeza ubu ni 74% mu kanya bari bavuze ko uyu munsi saa 10 kuri iyi saha nyine baza kongera bagatangaza ibindi bice bisigaye kugira ngo byuzure 100%. Muri ayo 70% rero umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame niwe wakomeje kuza ku isonga afite amajwi 98% bitandatu mu gihe babandi babiri Mpayimana na Philippe waje ku mwanya wa kabiri ndetse na
Frank Habineza
w'ishyaka ya Green Party akaba nawe yaje ku mwanya wa gatatu. Bigaragara ko bo nta majwi menshi babonye kuko nta n'umwe wigeze ugeza nibura ijwi rimwe.
Ijwi rimwe birumvikana intsinzi ya FPR 98% na amajwi menshi
Na amajwi menshi cyane yatunguye abantu abantu bari bazi ko umukandida w'FPR Inkotanyi aza gutsinda, ariko benshi bavugaga ko batari biteze ko bigera aho biba 98%.
Ahubwo se hari abatunguwe Edi, turebye uko mitingi zo kwiyamamaza zagiye zikorwa, ukabona abantu bitabiriye mitingi zo kwiyamamaza za Perezida Paul Kagame z'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, wareba n'abitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza bya Frank Habineza umukandida n'umukandida Philippe Mpayimana, kandi mu banyamakuru bacu bagiye bageraho biyamamarije batubwiraga ko n'abantu bahaje benshi, abenshi bari abana, abandi ari nk'indorerezi, muri make batitegereje ko bazatora abo bakandida. Hari abo byatunguye urebye aho ngaho mu Rwanda?
Mu Rwanda navuga ko intsinzi y'umukandida Kagame nta muntu yatunguye, abantu bose bari bayiteze, ariko nkuko wari ubivuze aho yagiye yiyamamaza hose yabaga afite abantu benshi cyane, abandi bakandida barimo Philippe Mpayimana na Frank Habineza wasangaga nkuko ubivuze bafite abantu bake cyane, ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'abana b'abanyeshuri abandi bakabaje kubareba gusa atari uko bavuga ko babashyigikiye. Kuba yatsinze kuri kiriya kigero ntawe byatunguye, ariko wenda ishobora kuba gitunguranye ni umubare wa 98.6%.
Noneho nyuma y'iyo ntsinzi umaze kuvuga ko hamaze kubarwa 78%, hasigaye 16.16 hafi aho ngaho, umwuka ho i Kigali urebye mu mihanda hifashe hate?
Umwuka i Kigali komisiyo itaratangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo, abantu mu by'ukuri bari batangiye kujya mu birori, wanyuraga mu mamodoka, abantu bagenda bapepera abandi bavuza amahoni, hari amabisi yari arimo atunda abantu bajyana kuri za stade, hari abandi bantu bajyaga ku ngoro ya FPR Inkotanyi i Rusororo, bose wabonaga ko bari bizeye intsinzi, ariko n'abandi bakandida nabo bari bafitaho bahuriye n'abakunzi babo. Umukandida Mpayimana yari muri imwe muri hoteli i Nyamirambo hano mu mujyi wa Kigali, ndetse na kandida Frank Habineza nawe yari kumwe n'abakunzi be muri imwe mu mahoteli hano. Nyuma rero bamaze gutangaza bwa mbere icyo gihe byari 20% ko umukandida Kagame afite amajwi arenga 98%, nibwo abantu batangiye kujya mu birori ukumva amahoni mu tubari twinshi, bacurangaga indirimbo zirimo intsinzi, indirimbo izwi cyane hano mu Rwanda. Mu by'ukuri mu Banyarwanda benshi wabonaga ko ari ibirori, kuko bari bategereje gusa ibyo komisiyo y'igihugu itangaza, ariko intsinzi iyo bari bayizeye.
Yee, ndagushimiye cyane Edi Rwema, nkuko bivuze rero mu kanya gatubwira komeza gukurikiranira hafi, nihagira igihe kigaragara mu majwi yandasigaye uratubwira tubitangarize abatwumva hirya no hino ku isi, si mu Rwanda gusa, si mu Burundi, ni mu karere k'ibiyaga bigari, ariko n'abakuru dukurikira bari hano z'u Rwanda kuri internet no kuri za telefone zigendanwa. Urakoze cyane ubwo naho mu kanya Edi. Muri uyu mwanya rero turakomeza, dufite undi munyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda, Asumta Kabuye, wakurikiranye cyane ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse n'iby'itora by'umukandida Frank Habineza. Uranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Yee, nizeye ko waruhutse bihagije.
Oya, ntabwo ari cyane.
Ntabwo ari cyane, tugerageze gato, ijwi ndaryumva kuri iki ifite ingufu zigaragara. Urebye nyuma yuko hari amajwi atangajwe ko kandida wa FPR Paul Kagame yegukanye amajwi arenga 98%, muramaze kubarurwa, aba kandida Frank Habineza n'abamushyigikiye babyakiye bate?
Urakoze cyane cyane. Kandida Frank Habineza amaze kugira mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'uko wenda bakora ikiganiro nimugoroba, amajwi ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yagendaga yatangaza buhoro buhoro, bigeza aho Frank Habineza agifite 0.0%, abo bari kumwe yageze aho arabasezerera abahita bagenda bahita bataha, bigaragara ko yabaye nk'utunguwe cyane. Twagerageje rero kumubaza mu gitondo, tumubaza tuti urabibona ute, arabwira abanyamakuru nanjye yabimbwiye ati mwihangane saa 8 mbagira icyo mbabwira, ubu rero mukanya amaze kutubwira yuko yakiri ibyavuye mu matora ndetse ashimira Perezida Paul Kagame watsinze ariko we bitamushimishije.
Ye naho se abayoboke babyakiye bate bure urebye umwuka ku bantu wakurikiranye kwiyamamaza kwe hari abantu urebye kenshi babaga bari hafi ye gutsindwa kwabo byako kageni ndavuga ni zero nibice zero babyakiye bate.
Ntabwo abayoboke be bari benshi ariko mu cyumba mu kanya twari turimo harimo umugore we harimo abamushyaka be ba hasi abamwungirije kuyobora ishyaka nakubwira ko bakonje cyane ndafata neza bumvaga ijwi ryo rwose ridasohoka uko bikwiriye ubona mu maso uko ari umuntu w'umugabo ntabwo kugira ngo ubone amarangamutima ye biba bigoranye ariko babonaga bakonje cyane ku buryo n'abanyamakuru bamubazaga batese kuvuga ko utishimiye ibyavuye amatora ese urashaka kuvuga ko hari uwakwibye aravuga toya ntabwo navuga ko nibwe ko nta bushishozi nigeze nkora nta bushakashatsi nakoze gusa akemeza ko hari ibintu byinshi abantu bari indorerezi mu matora ye barangamiwe ejo uko bavuze kwinjira mu byumba by'amatora gusa bakabigira komisiyo y'amatora ariko ikabemerera bitinze gatoya aravuga ati ntabwo kwibwa nabishyira imbere ariko kandi ndasaba komisiyo y'igihugu y'amatora ko ubutaha mu yandi matora azakurikira bazajya bagerageza kuringanisha abakandida.
Urakoze Asumta Kawai, nkuko bivuze Frank Habineza kandida mumaze kuvugana mu kanya gashize ariko natwe turagerageza kumushaka kuri telefone turebe kuri atwe nkuko bivuze ayo magambo yatubwira tukageza no kubatwumva muri uyu mwanya. Nawe turagukenera mu kanya kari imbere ubu tureka tuguhakaruka gakeya k'iminota mike ariko mu mwanya uri imbere turongera tukwitabaze utubwire uko ubona umwuka umeze mu bantu. Urakoze cyane Asumta. Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni kuwa gatandatu ikiganiro muri sangu uyu munsi ubusanzwe duha ijambo abakunzi bacu bakinegura bakavuga akabari ku mutima bakatubwira amakuru y'iwabo n'udukuru n'ibipara n'ibindi byinshi binyuranye. Uyu munsi rero twibanze cyane ku matora abaye mu Rwanda ejo kuwa gatanu y'abanyarwanda batora perezida w'igihugu naho abanyarwanda bari mu mahanga batoye perezida w'igihugu ejo bundi kuwa kane. Twakurikiranye aya matora kuva kamarampaka ya 2015 ibana mbere yaho na n'ubu turacyayakurikirana. Twagerageje gukwirakwiza abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu dushaka abasesengura ibijyanye n'aya matora na politiki y'u Rwanda mu mpande zose z'isi ibisobanuro birambuye. Ariko uyu munsi twibanda cyane twabanje kwibanda ku banyamakuru bacu bari mu Rwanda ngo batubwire uko umwuka wifashe nyuma yuko hari amajwi yamaze gutangazwa yavuye mu matora ya perezida w'igihugu. Kuri telefone dufite undi munyamakuru w'Ijwi rya Amerika, we ni mushya benshi ntimumumenyereye, ni Claude Ganza Munyamagana. Urakomeye cyane nawe?
Ndaoneza itene, ndaona meze neza.
Ye, urakomeye cyane. Wowe uherereye muri akanya Claude Ganza?
Ubundi i Rubavu mu mujyi niho ndi ubu tuvugana.
Ye, turavugana uri Rubavu. Nawe wakurikiranye uko ibaruwa ry'amajwi ryagenze? Televiziyo y'u Rwanda yakomeje kubitangaza ku vision, niko navuga, nyuma yuko hari amajwi yamaze gutangazwa ko umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi afite amajwi arenga 98%, abandi bombi bahiganwa bose nta n'ufite n'igice, nta ufite rimwe ku ijana, ni munsi ya rimwe, aho abantu babyakiye bate?
Etienne Levy, birasa nkaho bitatunguranye ku bantu bakubaturage bahanira bavuga ko guhera nijoro na mbere ya saa yine mbere ko komisiyo y'amatora itangaza ibyo yari imaze kubarura byageraga kuri 20%, n'ubundi umukandida wa FPR Inkotanyi ari uri imbere ku majwi n'ubundi 98% arengaho. Abantu bari benshi aho wanyuraga henshi wasangaga hashyushye, abantu bishimye, bigaragara ko uko biri kose basa nkaho bafite icyizere ku intsinzi maze kwibona. Kuri stade umuganda hari abantu benshi cyane, hari indirimbo, abantu babyina ku buryo byaje gutangazwa mu masaha ya saa yine z'ijoro. abenshi rwose bari bahari bamaze umwanya bari kubyina kuko abenshi ngira ngo banaharaye hari abo twari turimo kuvugana mu kanya amajwi yabo yasaraye bavuga yuko batigeze banaryama kuko bakesheje ndetse ababashije kugira imbaraga ntabwo bagiye kuryama bakomeje mu birori ariko umuntu ku wundi ariko abenshi baraye muri stade mu by'ukuri bari kubyina bivuze ko intsinzi rero itabatunguye abenshi bari bayizeye.
Ikibazo umuntu yakwibaza intsinzi ntawe yatunguye ku ariya majwi make cyane abakandida bandi babonye bombi ndavuga Frank Habineza na Philippe Mpayimana na amajwi yumvikana ko ari hasi cyane ku buryo umuntu yakwibaza niba hari ipiganwa ryarimo iyo ntsinze abantu baraye babizihiza tuvuge abayoboke b'ishyaka rya FPL inkotanyi ni ntsinze bizije kuva kamarama kibaye
ngira ngo ikintu urebye abenshi ko wabumvaga ngira ngo nabo twavuganaga ejo bavuye gutora baravugaga bati nta kabuza agomba gutsinda bivuze ko rero wenda bakurikije uko batoye muri kamarampaka nabwo ku majwi menshi cyane he ari hejuru ya 95 bari basa nk'aho bumva insinzi ari insinzi itagira gisibya nk'uko biririmba muri ya ndirimbo n'ubundi menyerewe yitwa insinzi abo twaganiriye nimugoroba hari bamwe bavugaga ko insinzi bumvaga idashidikanywa ariko ko basa nkaho batunguye no kuba amajwi agera hejuru muri 98 akarengaho bumvaga wenda insinzi ishobora kuza munsi ho gatoya ariko bavuga yuko n'ubundi byashobokaga.
Ndagushimiye cyane umunyamakuru wacu mushya muri kare ya karere ka za Rubavu ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Claude Ganza Munyamagana ndagushimiye cyane ubwo nawe urakomeza ukurikirana ibijyanye n'aya matora ariko n'izindi nkuru zisanzwe ijwi rya Amerika ryakenera kugeza ku batwumva urakoze cyane. Nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko hari ikiganiro muri isanga ikiganiro dukeneramo amajwi yanyu kugira ngo mutubwire icyo mutekereza uyu munsi turavuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Rwanda ejo kwa gatanu abanyarwanda batuye hanze y'igihugu batoye ejo bundi kwa kane dukomeje kubona telefone nyinshi cyane mbona hano muri studio bambwira kuri technique bambwira ko dufite telefone nyinshi na ku rwa rwacu rwa Facebook mwanditse muri benshi kuri uyu mwanya ko dufite umwe mu banyapolitiki bari mu Rwanda twagira imana Boniface uranyumva
uyi ndakumva bwana Karekezi
ikaze mu kiganiro cyacu urakomeye cyane
turakomeye nayo ikiganiro mu Rwanda
mwebwe mu ishyaka ryanyu FDU inkingi ishyaka ritemewe n'amategeko mu Rwanda urakorera politiki mu Rwanda wakurikiranye aya matora ibikorwa byo gutora ejo kuwa gatanu n'intsinzi yihanukiriye y'ishyaka rya FPL inkotanyi mwe mwabyakiye mute
twebwe mu by'ukuri nta n'igitangaza twabibonyemo kubera ko ubundi FPL isanzwe ari ishyaka rimwe rukumbi rikorera mu gihugu cyacu mu by'ukuri munavuga ko iri mu kibuga yonyine ikina yonyine niyo mpamvu n'intsinzi hari yatangiwe kubwirwa na mbere yuko nayo n'ibyo byitwa amatora biba tubona nta gitangaza kirimo kuko ni abantu bakinaga bonyine ahubwo sinzi impamvu batagize ijana ku ijana abanza ariko usize ko ijana ku ijana mirongo icyenda nta bitaniye n'ubundi ariko kuri nta gitangaza tubibonamo kubera ko ni ishyaka rimwe rukumbi rikora ryonyine ryari mu kibuga ryonyine komisiyo y'amatora ni yaryo inzego z'ibanze ni zirakoreshwa kugira ngo abaturage bagende batore ijana ku ijana cyangwa bakaba banashyiramo ibyo kumanipira no gutekinika nta gitangaza kirimo rero n'ibisanzwe
uravuga ko ari ibisanzwe ariko ngiye ndumva bidasanzwe kubera ko komisiyo y'amatora yemeje abakandida batatu mu bari babisabye harimo abandi bakandida babiri harimo Frank Habineza na Philippe Mpayimana mu bikorwa byo kwiyamamaza twabonye ko abo bakandida ba uretse hari iminsi ya mbere ariko ubundi bagiye bajya kwiyamamaza hirya no hino mu gihugu hari ndumva byarageze naho bagahabwa abantu bashinzwe umutekano wabo biyamamaje mu mudendezo mwituze mu mahoro kandi kugeza n'ubu ndumva n'ejo abagiye gutora baratoye nta gahato kugeza ubu amakuru mfite
nibyo n'ubundi ikibazo gihari kugira ngo ubundi ni ikibazo gihari n'ubwo bushake bwa FPL bwo kumva ko itagombye kuba mu kibuga yonyine ugiye kureba abo yajyanye mu kibuga na bose na yajyanye nabo n'abahe abakandida mu by'ukuri bafatikaga bagomba guhangana nayo uziko yabanje kubigizayo kuko n'undi yigizayo n'abandi bose mu gihe cy'amatora cyatambutse igasa naho ijyana mu kibuga n'abantu mu by'ukuri badafite ubushobozi bwo guhangana mu bitekerezo ati n'ikintu ba by'ukuri bafite kiminduka. Ikindi cya kabiri umuntu yakwibaza ngo mu mikore y'ishyaka rya FPR ko risanzwe rikora ikifuza ko ari umuntu wundi wagira icyo avuga kitajyanye n'uko ryo ryifuza kuyobora, ndetse ugereranye no ku ntego yaryo yo kugira ngo ramishe perezida wa Repubulika ku ntebe y'ubuyobozi ubuziraherezo. Mu by'ukuri ntabwo umuntu yakwirwa avuga ko hari ikintu muragomba kubonamo kindi. Niwe wanakwibaza ngo nabo bantu n'uwavuga ngo baranatoye ni ikibazo kumenya nimba n'ijwi bahari aho bari babiyamamaje niba ryabageraho, kuko mu by'ukuri uturanyije kuko nabonaga abantu bitabira mitingiza abo bakandida, nubwo mu by'ukuri batari abakandida bari bakomeye nk'abari bashyikirije ibyangombwa komisiyo yavanyemo isa nk'ayigize kugira ngo FPR sibere mu kibuga yonyine. Wakwibaza ukuntu bashobora kuba barabonye zeru nibuze ntagiye n'ugiranye ijwi rimwe. Ariko ntekereza ko FPR ikeneye kwerekana ibijyanye n'itekinika rya referendum. Umukuru mbyavuga ko referendum yatuye kuri 98%, yumvikane ko yagomba gukoresha abantu bose kugira ngo ibyo bintu byegere iyo mibare, mbese tekinike ise nk'ayibura neza. Ibikore ikibazo ni ubushake bwa FPR bwo kumva ko yajyana mu kibuga n'abandi, kuko n'ubundi niki inateye impungenge nimba FPR ko ikunze kuri 98% hafi 100%, kuki utagira ubwoba bukomeye cyane bwo kugira umuntu bajyanana mu kibuga koko ushobora gupiganwa nayo bigafatikanye bigasigara n'abaherekeza? Niko umuntu yavuga
urasa nk'aho bari abakandida bombi wumva nta ngufu basa nk'aho bafite bwana Twagirimana Boniface, ariko dukurikije nibura ibyatangajwe n'abanyamakuru badukorera turavuga ndetse n'ibyatangajwe cyane cyane n'indorerezi zakurikiranye aya matora, dukurikije kandi n'amategeko u Rwanda rugenderaho, komisiyo y'amatora yemeje bariya abakandida, indorerezi zaraje zisanga imyiteguro y'amatora iteganijwe neza, zinashima uburyo amatora ejo yakozwe, ariko mwe muravuga muti nta piganwa rihari ryagaragaye, ahubwo icyo muvuga muravuga muti FPR ni ishyaka rukumbi iri mu kibuga yonyine nta bantu yapiganwe nabo.
Ushatse kuza nk'aho utobanura kugira ngo ubyumve, dufite nibuze kaza abantu batatu harimo umwe wagombye guhunga igihugu bari umutanze kuko yavuze ko atazatora Kagame, hari umuryango wafunzwe wose uzira ko utagiye kwamamaza Kagame, hari n'undi muryango nawo wakubiswe na gitifu w'akagari, ndetse n'ibintu byabo barabyangiza barimena bakura n'inzugi nabo batagiye kwamamaza Kagame. Icyo cyonyine ucyumvishe kikwereka impamvu abanyarwanda bashobora kujya gutora, ubibonye nyine agasangana umutuzo, ariko abenshi baba bari kugira ngo bacungure ubuzima bwabo ejo batazagira umubaza bati kutatoye bikakumerera nabi cyangwa utagiye gutora Kagame bikakumerera nabi. Kuri ibyo bintu bikorwa n'inzego z'ibanze zose, kandi urugo rw'ibanze guhera ku mudugudu usanga hari inshingano zarwo kugira ngo ziherekeze umuturage zimenye ko zimugejeje kwitora anatore. Banamubwiye ko agomba gutora perezida wa Repubulika Paul Kagame. Urumva rero mu buryo bumeze gutyo ntabwo mu by'ukuri wavuga ngo utangajwe n'amajwi runaka y'ikintu cyabaye.
Ye, ndagushimiye cyane Bwana Boniface Twagirimana w'ishyaka rya FD inkingi ritewe n'amategeko yo mu Rwanda. Birumvikana mwe nta ruhare mwagize mu bijyanye n'aya matora, turizera ko nk'uko bivuga ibishobora kuba byahinduka n'ibihindurwa ubwo hari ubutaha mu matora ataha ishyaka rya rishobora kuba ryagiramo uruhare. Urakoze cyane. Nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi ry'Amerika ryumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone. Batangiye gutelefona ari benshi, mutwihanganire rwose, twagize abantu benshi cyane bifuza ko twavugana kuri telefone. Dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika, ni Joseph. Ndakumva neza?
Mwiriwe
Joseph, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Urahagana he Joseph?
Mu majyepfo y'u Rwanda aho bita mu Ruhango.
Mu Ruhango ndahabona niho perezida umukandida shyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame yatangirije mitingi ya mbere tariki 14 y'ukwezi kwa karindwi gushize. None intsinzi imwe mwayakiye mute?
Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane kuko amatora twarayitabiriye nyine, kuko nkanjye nari n'ubwa mbere wenda.
Yego, uracyari umusore.
Byari ibintu byiza cyane nyine, ubona ko abaturage babyitabiriye ahanini, ugasanga nyine benshi twizeye n'insinzi nyine, kubera ko mu by'ukuri amatora nyine nakavuye kwigize kabamo nyine byagenze neza.
Ye, none se hari abantu bavuga ko bashobora kuba batunguwe, hari abavuga ko batatunguwe n'uko umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame yagize amajwi angana n'ibice 98% ku ijana mu majwi 70 hafi 78% ku ijana amaze kubarurwa. Abandi bakandida bombi ko ari babiri bagasa nk'aho buri wese agiye agira munsi ya rimwe, tuvuge ni 0-0-0 n'ibice birengaho gatoya. Uwe byagutunguye?
Njye ntabwo byantunguye, kubera ko nyine urebye n'ukuntu bikorwa by'ikwemezo byagiye bigenda, ugasanga n'ubundi umukandida wa FPR yajyaga kwiyama agasanga abaturage ari benshi cyane, imbaga ari nyinshi. Noneho ugasanga wenda abandi bakandida igihe bagiye kwiyamaza ugasanga abantu wabara, kandi abenshi ugasanga wenda ni abantu b'abana cyangwa se bari mu kigero nyine gitoya, wenda batazanatora. Mu by'ukuri ntabwo navuga ko natunguwe, kuko ibyo nabonye nyine cyangwa se n'ibyo numvishije
none tumaze kuvugana n'umwe mu banyapolitiki bari mu Rwanda ariko ishyaka ryabo ni FD Inkingi, n'uwitwa Twagirimana Boniface ntiriyemera amategeko y'u Rwanda, bavuze ko urebye urugaga rwa politiki mu Rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rya FPR, nk'uko nabo bivuze kandi ko mu kwiyamamaza abantu benshi ndavuga ni ibihumbi bagaragaje ko bashyigikiye ishyaka rya FPR Inkotanyi, bari abakandida bombi babiri ugasanga nta n'abantu baje kubareba. Nawe urabona ko mu rubuga rwa politiki ni ishyaka rimwe gusa, ubibona gute?
Njye uko mbibona no kuvuga ngo Abanyarwanda
yego
nibo bahitamo, nyine umuntu ugomba kuyobora u Rwanda cyangwa se Abanyarwanda kubafite n'umuyobozi. By'ukuri referendum mu gihe yabaye yarabigaragaje nyine pe Abanyarwanda bafite imyota y'uko bashaka umuyobozi nyine uri kuyobora igihugu kandi akiyoboye neza. Ndabona ko bavuga ngo ni ishyaka rimwe, ntabwo nemera ngo nawe cyane pe, cyane yuko nyine FPR urabona ni ishyaka, ariko ni ishyaka rikora ibikorwa bigaragara, ibikorwa byinshi cyane nyine byubaka Abanyarwanda kandi bituma u Rwanda rutera imbere cyane umunsi ku munsi.
Ye, ndagushimiye cyane rero aho ngaho yo Joseph, urakoze cyane aho mu Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Yego Joseph, hakibazo turamubuze Joseph, ariko kuri telefone twari twifuje kuvugana nawe mu kanya, twari twifuje kuvugana na Candida Frank Habineza. Muri uyu mwanya twakubuje kumuvugaho, tuvuga ko yakoze ikiganiro n'abanyamakuru mu kanya. Bwana Frank Habineza, ndabasuje cyane, mwiriwe neza?
Niwe neza, wanakene?
Mukomere cyane, kandi ndumva mwaraye ijoro ryose mukurikirana uko ibaro ry'amatora rikorwa. Mwe kugeza ubu ngubu amajwi amaze kubarwaragagaza ko kandida wa FPR Inkotanyi yagize amajwi 98% arengaho, mwe mwishyaka ryanyu kandida Frank Habineza amajwi mwagize kugeza ubu ntago aragira kuri rimwe, mwabikiye mute? Ndavuga simva ko ni ugutsindwa, twabyita ngo iki?
Twabikurikiye byose nijoro, ndetse twabikurikiye kuri hoteli Karemigo, tubikurikirana n'abanyamashyaka ndetse n'abanyamakuru.
Yego,
twaje kuva saa sita nijoro tumaze kubona ko bamaze gusohora 40% tubona ko bari birimo kugaragaza ko umukandida FPR arimo kuzamuka cyane. Mu gitondo byaje kugaragara yuko bamaze gusohora 80% yuko umukandida FPR yatsinze. Ubwo mu kanya twakoze inama y'ishyaka tubiganaho, ndetse tumaze no kubona inama n'abanyamakuru aho tutazi deklarasiyo y'ishyaka ndetse deklarasiyo y'umukandida, tuvuga ko tushimira Abanyarwanda badutoye ndetse n'abatugirira icyizere bose, kandi dushimira n'inzego za leta zadusigiye umutekano mu gihe cya kampanye, cyane noneho tugaragaza yuko ishyaka ryacu n'ubundi ryatanze bigoranye kandi yagize ingorane nyinshi cyane, ariko byashoboye kubaho. Tubona ko tutacitse intege, tubwira abantu ko tutagomba gucika intege ku byavuye amatora, kuko nayo ni intambwe ko twashoboye kugeraho nk'ishyaka. Twizeza Abanyarwanda yuko tuzakomeza guharanira demokarasi ndetse n'uburenganzira bwa muntu, ndetse tubizeza yuko n'ibindi byose n'ubundi twavuze ko tuzakora tuzakomeza kubiharanira kugira ngo bibeho. Turangiza tugaragaza yuko tutishimye uko byavuye amatora, kubera ko ntabwo aribyo twifuzaga, twifuza ko turi butsinde cyane cyane kuri 2025.
Ye, nibyo siguciye mu ijambo, wihanganye gatoya ugana Frank Habineza, mwihanganye gatoya, muvuga ejo mwavuga ko mushobora gutsinda kuri 70% by'amajwi muzamwabonye mwatsinze, none amajwi amaze kugaragara yerekana ko mutabonye na rimwe ku ijana. Ku bwanyu murebye mwagize abantu bakurikira amatora ajya no hino mu Rwanda ejo, namwe araho mwagiye, itora ryakozwe mu buryo bugaragara ishyaka rero murabona ryara ntaho ryabangamiwe ntaho mbese ryagize ingorane ku buryo muwagira muti itora haraho ritagenze neza ku ruhande rwanyu
twaje twabigaragaje muri declaration twakoze tugaragaza yuko twarangije ku Felicite Mukandida watsinze tunifuzisha n'ihirwe ariko tugaragaza yuko hari ibintu bitagiye neza muri komisiyo y'amatora kubera ko ishyaka ryacu ryabangamiwe cyane n'inzego z'ibanze babuza abantu kuza muri kampanyi zacu yabaye mu karere ka Rusizi Akanyamasheke Akanyagatare na Kacyirehe hamwe batukuse n'amabuye ahandi bakaza kutushyira mu irimbi byose twabigaragaje noneho tugaragaza ko ikintu cyose twawe nacyo umunsi w'ejo w'amatora nuko indorerezi zacu z'ishyaka tatu z'indorerezi 500 zabujijwe kwinjira mu byumba by'itora kufata niba bamaze nk'amasaha abiri batari inzira
zarabujijwe nibande bazibujije
amasaha umunani
nibande bazibujije Frank
abashinzwe amatora biro z'amatora cyangwa kuri sisi z'amatora aho twari twazoherejwe bazuza kwinjira ari nabo byageze saa munani ari imbere zitari inzira amatora yari atari kurangira none ahandi habaye ikibazo hari aho baje kubara amajwi bakazibuza kwinjira mu byumba by'aho kubarirwa amajwi bagafunga bakazifungirana hanze twabigaragaje dushaka ko komisiyo y'amatora ibi bintu ubutaha izabihindura ariko kubera ko ntabwo nk'ishyaka ya politike twavuga ngo hari ikintu runaka cyabaye kandi tutifite ikimenyetso kuvuga ngo yavuye amatora turabyakira uko bimeze
bwana Frank Habineza mu kanya gashe tumaze kuvugana n'umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya FDA inkingi ritemewe n'amategeko y'u Rwanda bwana Boniface Twagirimana we aravuze ati ntibitangaje kuba kandida Frank Habineza na kandida Philippe Mpayimana bagize amajwi angana kuriya kubera ko urebye politiki yo mu Rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rikora politiki andi niho kurangiza umugenzo bityo bikumvikanisha neza ko n'amajwi yava mu matora muri make ya ko yaba aha mahirwe menshi ishyaka riri ku butegetsi rya FPL mwe mwumva iyo mukora politiki nk'ishyaka mu ishyaka ryanyu musanga mushobora guhangana na FPL muri iki gihe
icyo nakubwira twebwe na wa FPL twahanganye nayo muri aya matora ahubwo twahanganye n'amashyaka icumi n'amashyaka icyenda yose yo mu Rwanda kuko aya mashyaka icyenda yose yakoze koalisiyo hamwe n'umukandida Paul Kagame abo rero twahanganye nabo nuvuga ngo yo dushaka rimwe gusa yatese imbere kuri andi mashyaka yose twahanganye nayo nuvuga ngo amajwi twabonye ni intsinzi ikomeye kubera ko ntabwo ari ishyaka rimwe twahanganye n'abantu benshi cyane kandi twebwe twaragerageje twakoze kampanye nziza twabonye abantu b'abanyarwanda benshi baradukunze baradukurikiye bafunze amaduka yabo abandi bareka akazi kabo ku buryo twabonye abanyarwanda bakunze ibitekerezo byacu kandi bishimye ko hari abandi banashobora kubona ibintu bitandukanye n'ibyo biri kuri leta ndetse abantu batifuje impinduka bashobora twizeje ubu twebwe turishimye ko ntabwo twavuga ko twatsinze ahubwo twateye indi ntambwe
ni intambwe ndi mwateye niko bigenda muri politiki kandi ni ukuyitega
intambwe igiye kudufasha kwitegura andi matora ari imbere vuba n'amatora badufite umwaka utaha
bwana Frank Habineza ndabashimiye cyane rwose nk'umukandida kandi nk'umunyapolitiki mu Rwanda nk'uko muvuga muti gutsinda byari nibyo mwifuzaga ariko icy'ingenzi nuko muteye intambwe muri politiki na demokarasi y'u Rwanda ndabashimiye cyane kandi mwambwiye ko mfite gahunda zindi mugomba kujyamo mukomere cyane rero kandi ubwo naho mutaha kubakomeje kutwumva kandi turavuga ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Rwanda ejo kuwa gatanu ku banyarwanda bari mu gihugu n'ejo bundi kuwa kane ku banyarwanda bari hanze y'u Rwanda kuri telefone tugize amahirwe kandi yandi tubonye undi wari umukandida w'amatora ya perezida w'igihugu mu Rwanda ni bwana Philippe Mpayimana mbanje kubasuhuza kandi kaze murakomeye cyane ndibwira ko mwaruhutse kumuri aya masaha kubera ko mwaraye mutegereje uko amajwi abarurwa
nibyo tutangiye kugira nka kuruhuka
imibare yagaragajwe na komisiyo y'amatora mu Rwanda bwana Mpayimana iragaragaza ko umukandida w'ishyaka rya FPL Inkotanyi Paul Kagame yagize amajwi agera kuri 98% kugeza ubu mwe kandida Mpayimana Philippe muza ku mwanya wa kabiri n'ibice 00 bitageze kuri rimwe mwe mwabyakiye mute ku ikubitiro
nabyakiriye nabitangaje muri radio na televiziyo y'igihugu ko nemeye ko FPR na Perezida Kagame Poro watsinze ubundi bisigaye binini ni uko ushimira Abanyarwanda batwakiriye neza ashimira n'ubuyobozi bwaducungiye umutekano kandi nkanamenyesha Abanyarwanda ko nubwo amanota nabonye ari make akwiye kubahwa kuko n'abanyamuke bafite ijambo rikomeye cyane kandi nanjye nkaba nahagarariye aho nzakomeza guharanira ibyo nabatangarije.
Uragira ngo Abanyarwanda bubahe amanota mwabonye ariko nta nota na rimwe rimwo Bwana Mpayimana, ahubwo bari baza bati mwiyamamaje ku buhe buryo, ikibazo cyabaye he, haba mu kwiyamamaza haba mu matora?
Oya, nta kibazo cyabaye amanota na uriya n'umubare n'abantu n'Abanyarwanda batoye muri buri karere, harimo Abanyarwanda batoye mu mirenge myinshi, harimo Abanyarwanda batoye iyo yavuze ibice 2022 ku ijana ntabwo ari ubusa, ntabwo ari ubusa. Ni ukuvuga ko iriya mibare ariko imeze ni ukumenya ko ikintu icyo ari kugamije, ni uko nyine turi mu ntango, mu ntangiriro y'urugendo rugana muri demokarasi. Nkaba nifuza ko tubyakira kandi tukanubaha bariya basi batangiye kujya bivuga nyine ko bifuza impinduka.
Uravuga uti reka ni ukubaha abitabiriye amatora bagaha ijwi, bagaha amajwi yabo kandida Philippe Mpayimana. Noneho se murebye mu kwiyamamaza Bwana Mpayimana, mukareba cyane cyane mu matora yabaye ejo, hari abaguhagarariye nk'umukandida wigenga mu bikorwa bijyanye no gutora ejo, ariko hari indorerezi zakurikiranye amatora hariya mu Rwanda, mwe uko mwumvise gutora ejo mu makuru abagezeho ya hafi, niko navuga itora ryagenze uko, ndavuga mu kujya mu bijyanye n'ubwisanzure, niko mwabyifuzaga, niko mwumva byagombye kugenda?
Tubaze ntago tubura, ariko abaduhagarariye icya mbere cye ntago ahantu hose hose nari mfite abampagarariye. Ikivuga ikintu cy'ingenzi ni ukwizerana turi Abanyarwanda, tukizera ko niba hari ahantu hamwe habaye ibibazo hatari henshi, kandi nanone tukizera ko icy'ingenzi ari icyitegererezo muri rusange. Nabonye yuko byagenze neza, ari nayo mpamvu nabyakiriye.
Wabyakiriye muri make kugeza ubu nta makuru arakugeraho, haba ku bantu baguhagarariye cyangwa se ku makuru yandi aba yaturutse mu zindi nzego, akubwira ko hari nk'abantu babangamiwe? Nka tumaze kuvugana na kandida Frank Habineza tubwira ko hari ahantu abantu be batemerewe kwinjira, ko hari ahantu indoro zitemerewe kwinjira aho babarura amajwi, nk'iki bintu nk'ibyo hari byumwize mwumva?
Aho abantu bampagarariye hose barambwiye ko byagenze, nta bikabije byabaye ku buryo nta comment ziteye ubwoba. Mbese ni nayo mpamvu nihutiye kwakira icyatangajwe na komite y'igihugu y'amatora.
Tubwire Bwana Philippe Mpayimana, wabaye navuga uri umuntu mushya muri politiki y'u Rwanda, watangaje ko yamamaza abantu benshi batari bakuzi, ngenda kubona ku bitabo wagiye wandika naho uri uhagaze na nk'umunyamakuru, icyo wabonye cyagutunguye ku bijyanye no kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda, cyane cyane ndavuga nko guhura n'abaturage, icyo wabonye kidasanzwe watubwira ni iki?
Icyo nabonye ikidasanzwe nicyo cyatumye niyamamaza. Ikidasanzwe nyine ni uko Abanyarwanda bari batangiye gusa n'abagana mu ishyaka rimwe bose, ndetse bumva ko nta bandi bantu bashobora kuyobora. Noneho igishimishije ni uko twatangiye kubiganiraho, abantu bakabona ko icyemezo nafashe ari cyo, ari cyiza cyo gutoza abantu guharanira ubuyobozi. Nuko nguko mbibona, nuko hari ibibazo byinshi nyine biri mu gihugu, Abanyarwanda bakeneye ko bikemuka. Twagiye tuganiraho ukabona ko gukiranwa bizageraho bikarangira niba dukomeje urugendo twatangiye.
ye n'intangiriro n'intango nkuko ubisobanuye ubu kandida Filipo Mpayimana yayemeje kumugaragaro ko yatsinzwe amatora ashyigikira umukandida batsinze w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Paul Kagame. Ubu intambwe se ikurikira tuvuge Perezida Kagame yashyizeho inzego nshya za leta nkuko bigaragara niwe watsinze aya matora ahamagaye Filipo Mpayimana wabaye umukandida wigenga ati tugufitiye umwanya muri leta kuko birumvikana gushaka guteza imbere igihugu ukora politiki cyangwa se uhagurukira kuba wateza imbere igihugu cyane cyane kugira ngo ingendo cyangwa se kugira ngo ingendo ihinduke habemo impinduka mu gihugu uzakira umwanya w'ishyaka rya FPR.
Oya umwanya uzahabwa uzampabwa uzaba ari uwanjye niba bawumpaye bazakomeza kubaha ubwigenge bwanjye ntabwo nawanga kandi niba babwubahirije. Icy'ingenzi ni uko uzaba ari umwanya nyine abanyarwanda bankeneyemo gukora ibikorwa byabateza imbere.
Ye tuvuge nibyo navugaga nti ubuyobozi bw'ishyaka rya FPR buravuze buti uriya mukandida Filipo Mpayimana biragaragara ko yahagurukiye kugira ngo ateze imbere politiki y'u Rwanda afite ibitekerezo byatuma abanyarwanda bagira icyo bunguka none komeza uze tuguhawe umwanya cyangwa se kirageza muri Sena y'u Rwanda senateri Filipo Mpayimana.
Yase nabyo ni nabyiza kuko bitangwa n'abaturage ndakeka ko bica mu matora sinzi niba ari umwanya batanga ariko nk'uko mbabwiye niba umuntu atsinze amatora akayobora igihugu afite ukuntu akenera abantu bamufasha kukiyobora ni ukuvuga ko niba babonamo nyine ko ari umwanya mfite mu gihugu akamaro ntabwo nawanga kuko naje nje kubaka igihugu cya mbere cyo nuko baba nyine ishingiye ku mbaraga nagaragaje imbaraga nagaragaje aho zigarukira
n'ubushake
ibintu bituma nyine nategeza amatwi ibyo basaba kuko iyo umuntu atsinze niwe utanga imyanya iyo rero udatsinze wakira imyanya icy'ingenzi ni uko badashobora kuguha umwanya ubangamiye ubwigenge bwawe cyangwa ubushobozi bwawe.
Ye ndabashimiye cyane kandida Filipo Mpayimana yari kandida wigenga amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yabaye ejo ku banyarwanda bari imbere mu gihugu n'ejo bundi ku banyarwanda bari hanze y'igihugu. Ndabashimiye cyane kandi ubu tuzakomeza tuganira mu biganiro byacu bitaha. Murakoze cyane kwa mwaritabire gahunda zacu kuva mwatangira kwiyamamaza mu bihe by'amatora n'uwo amatora arangiye.
Murakoze.
Ye ndabashimiye nanjye nibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri Isanga. Kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ni ikiganiro cyo ku gatandatu twakira cyane cyane mwe abakunzi ba Ijwi rya Amerika mukaganira natwe ku bibazo bitandukanye. Uyu munsi twibanze ku matora. Kuri telefone ariko muracyaza muri benshi dufite Innocent.
Yego ndakumva.
Yego Innocent uranyumva neza?
Ndakumva neza.
Ye noneho wowe uri he Innocent uratubwira aho uri n'igitekerezo cyawe muri uyu mwanya?
Ngende Kigali mu Rwanda ariko ntabwo nshaka kuvuga kare ko bw'umutekano wanjye.
Nta kibazo turabikwemereye.
Nari mfite ibintu byinshi byo kuvuga keretse wenda mu ntego y'ikiganiro cya kihariye nubwo mwanze kunsubiza ngo mpumye ijambo.
Ye tuzakiguha ubutaha ariko ubuhe n'amagambo.
Ndakubwira ibintu bitatu wenda umitere n'icyo ndi buvugeho. Hari ukuntu narokotse ubwicanyi bwakorewe abahutu muri FPR 94 na FPR mfite n'ukuntu nshaka kunyomoza ibintu FPR imaze imyaka 23 ivuga ko itigeze yihorera kandi dufite imiryango yapfuye yishwe na 94. Nkagira n'icyo ngicyo cyo kuvuga ku matora y'ejo ubwo urambikira mu cyo mvugaho muri byo
byose. Ye nta kibazo urakoze cyane Innocent. Ni byiza kubanje kuvuga impungenge ufite n'ibyo wumva watangaza kugira ngo kubera ko dufite umwanya muto ni minota ibiri gusa muri uyu mwanya reka twibande ku matora. Dufite telefoni zawe ibyo bibazo bindi n'ibyo wifuza kuba wavugaho tuzabiganira mu bindi biganiro reka tuvuge ku matora yabaye ejo.
Sam urakoze.
Nanjye ndagushimiye kuba ubyihanganiye.
Icyo mvuga ku matora rero amatora rero yagenze neza ariko noneho buriya mu bakandida dutegereje nk'abantu bashaka impinduka mu Rwanda
yego
ntabwo bari abakandida bose uko ari babiri mbona mu mpinduka zitene mu Rwanda muri bose nta ufite ubushobozi
muravuga batatu ariko ni batatu cyangwa uravuga babiri na bahanganye
oya FPR yo isanzwe ku butegetsi
n'abantu
ndamo ndavuga ngo barabigenga neto yashaka bo mu mpinduka bo mu bantu mu buyobozi bikeneye impinduka barambona batarimo kubwira mpamvu rero FPR kuba yatsinda nabariya bakabona ariya amajwi mbona njyewe nta kintu kimwe nta n'igitangaza cyaba kirimo kubera ko iyo urebye usanga mu migabane imigambi nta bintu wenda by'impinduka mu Rwanda ubonye ihohoterwa ribaho ubonye abantu bagenerezwa urebye kutisanzura hari ibintu byinshi ni ukuvuga ngo rero bariya bandi nta mpinduka mbona ihari ku buryo wenda n'abaturage nkabo natwe dushaka impinduka ntabwo twaba ngo tubajya no ku mwijwi nta mpinduka ihari tubona nta n'imigabane imigambi yo guhindura impinduka ubwo rero nde ku bwanjye ku giti cyanjye mbona ariya majwi rwose nta kimwe n'ikigitangaza nayo ariko hari ikindi buriya abantu bajya bibeshyaho no mu bintu nubwo amatora ashobora kugenda neza bwana umunyamakuru
yego ndakumva
ntabwo buriya buriya ntabwo amatora iyo rigenze neza habamo tekinike na kata nini cyane ntabwo kuba abantu bagiye ku murongo ngo baratora mu bwisanzure ntabwo aricyo kivuga yuko komisiyo y'amatora iri butangaze ibintu gutora ni kimwe n'abaturage bajya kajya gutora ariko noneho n'igororo ry'amatora naryo ni ikindi no kuyatangaza na komisiyo iyatangaza nacyo ni ikindi
none se turebe niko Innocent reka turebe kugira ngo duhine amagambo cyane nawe udufashe kugira ngo tudahine kubera ko dufite umwanya mutoya umaze kubona uko amategeko y'u Rwanda ateganya ko uko amatora akorwa abayategura uko ategurwa uko kwiyamamaza bigenda nuko gutora bikorwa wowe icyo wumva ku buryo bwihuse tuvuge kugira ngo nko kuvuga uti impinduka ni ngombwa icyo wumva cyahindurwa cyakwivandwaho tuvugiye na perezida utowe ku buryo yagira ati ni ikintu ahagurukira ni icyo watubwira ku buryo bwihuse
ikintu ngewe navuga nuko komisiyo y'amatora n'ikindi gihe kizaza
yego
yazaba yigenga no ikisanzura ariko kubera ko igihe ubona bigoye mu bwisanzure icyo kikiraga ikindi nisabira umuntu uzayobora nshaka ko hazabaho impinduka agashyiraho agatanga demokarasi agaha ubwisanzure kandi ikindi kintu hakabaho gukurikirana niba ari umuntu runaka wanyerejwe hakabaho gukiranwa hakabaho gutanga amakuru ni ukuvuga ngo mbese ari ubucamanza ubutabera ibintu byose ni ukuvuga ngo bikaba inyangamugayo niko nge numva dushinzwe gutekereza rwose hagomba kuzaho impinduka nyinshi ni birebire keretse hateguye ikiganiro cyanditse yihariye ariko murakoze nta kintu mirongo murayifite ubwo n'ubutamuzamamagara tuganira mvuge no kuri ibyo bya mbere nababwiyeho
ye turagushimiye cyane kuba nawe watwihanganiye Inosa kandi utwihanganire cyangwa tubabarire kuba tutabashije gutelefona nkuko wabyifuje mu biganiro byacu bishize ariko nkuko tugerageza gutelefona abantu benshi bagiye bashobotse kubera ko tuba dufite amatelefoni menshi abantu bifuje ko twavugana hari benshi bandika rwose kimwe n'abandi mwese tutabashije gutelefona uyu munsi mujye mutwihanganira kubera ko mwifuza kuvuga muri benshi tugerageza guha ijambo rero ku buryo bushobotse uko abantu bagiye baboneka n'uko telefoni zanyu zidukunda kugira ngo tubatelefone abo tutageraho uyu munsi namwe mutwihanganire mu biganiro byacu bitaha tuzagerageza kubaha ijambo ku buryo bwose bushoboka ino saa ubwo tuzakomeza ubutaha
murakoze cyane ubwo ntegereje ko mumamaga nzabaha ibindi byose bisigaye
ye ndabashimiye cyane mwese nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikirana Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC ni ikiganiro muri sanga ku Ijwi ry'Amerika kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi twakomeje no kuvuga ku matora yo mu Rwanda twagana n'abanyamakuru bacu hirya no hino mu gihugu tuganira ndetse n'abakunzi ba Ijwi ry'Amerika hirya no hino mu Rwanda no hiri no hakurya y'u Rwanda none muri mwanya tugize amahirwe tubonye undi ne muntu ukurikirana politiki y'u Rwanda ku buryo bwisesengura telefone ndayibona bwana Frank mwine muratwumva
ndakumve cyane
ndabasubira cyane kandi ikaze mu biganiro byacu
murakoze cyane
bwana mwine mumaze igihe mukurikirana ibikorwa bijyanye n'amatora mu Rwanda guhera ku bikorwa byo kwiyamamaza n'itora ryabaye ejo imbere mu Rwanda n'ejo bundi hanze y'u Rwanda mwe musesenguye kubijyanye na politiki mukurikirana cyane iritora mwe murivugaho iki?
Urakoze Tieni. Mu byukuri amatora amaze kuyareba ndayakurikiranye hafi yose wari umukandida kandi ari na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yose yatwaye. Bisobanura ko mu by'ukuri by'abantu bavugaga ndetse na perezida we yivugiye yuko abanyarwanda kuva bakorera indi bita referendumu amatora yaba yararangiye, ahubwo isigaye ni umuhango. Mu by'ukuri rero icyo abantu bari nta kintu gishya cyabaye, icyo abantu batari bategereje cyangwa icyo batatekaga, uretse ko numvaga mu kanya abandi bakandida babiri bari barimo ntabwo baravuga uko bo bayibona n'uko byabagendekeye niba koko yavuye matora babyemera.
Bo bombi kugeza ubu ngubu tumaze kuvugana na Filipo Mpayimana, tuganye kuvugana na Frank Habineza, bombi ibyavuye matora barabyakira n'ubwo bavuga bati dutegereje amakuru ya nyuma azagaragazwa n'indorerezi z'amatora ndetse na komisiyo y'igihugu y'amatora.
Ya nibyo n'ubundi buriya Etienne, abo bagabo bombi bajya matora bari bazi neza ibizayavamo, ndetse Mpayimana we yanagaga ati ndafika ko nzabona nka 15 cyangwa 30%. Habineza uretse ko we yarakizera avuga ati ni 70%, ariko cyakizera buriya nicyo cya politiki abona avuga ati nawe uvuga ko yarangiye ifirimbi ya nyuma cyaravuga. Ariko mu by'ukuri urebye ariya matora nuko abantu wabonaga bafite ibintu bitandukanye n'umurongo wa RPF, nta mahirwe bigeze babona, bavuga ko batabonye amahirwe binyuze mu mategeko uko batuje siyatire. Arimo twakunze kubivuga ko uwo mukandida Diane avuga ati amasiyatire yo nari yinjije. Mu by'ukuri umuntu avuga ko ikibuga cy'umupira cyari kirimo umukinnyi umwe gusa.
Ariko siko nyine hari abantu batandukanye tumaze igihe tuganira mu buryo bunyuranye mu biganiro byacu hano kuri rya Amerika na no mu nyapolitiki yo mu Rwanda imbere mu gihugu uhagarariye ishyaka rya FDU Inkingi Boniface Twagirimana, mu kiganiro twagiranye yatangaje ko urebye amajwi yavuye muri aya matora ntawe yatangaza kubera ko mu Rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rikora politiki andagasa nkaho ari indorerezi. Mwe mushingiye ku buryo kwiyamamaza byagenze no kwitora nuko amajwi yo matora ahagaze, musanga ko nishyaka rimwe mwavuga ko riri mu Rwanda?
Ya Etienne, iyo rero mu by'ukuri uvuze ngo nishyaka rimwe nuko bibona uko bigaragara, umuntu yavuga ko wenda ari ishyaka rimwe, ariko muri politike burya ikintu abantu bajya birengagiza ni ikintu bita kureshya. Iyo rero perezida afite kapasite cyangwa ubushobozi bwo kureshya andi mashyaka akayatwara akayemera bakabyemera, cyangwa akaba afite ubushobozi bwo kureshya n'amashyaka yo hanze, kuko buriya Etienne tuvuge ko mu Rwanda wenda bamwe bavuga ko batera n'ubwoba n'iyo shyaka rimwe, ariko no hanze y'u Rwanda iyo urebye amashyaka aho yagombye gushyira hamwe ngo afatanye arebe ko izo ngufu za Paul Kagame zagabanuka, ariko usanga amashyaka yaracitsemo yarabaye na twa butike usaha umuntu ashinga akangaka agashyira n'akangaka, aho bagombye kureba ati muri politike reka dushyireho ingufu tuzihurize hamwe, ariko usanga bazitatanya. Reka mwe mu rugero iyo urebye Super Alliance yo muri Kenya ni amashyaka yashyize hamwe yaravuga ati reka dushyire hamwe turebe ko dushinga kumana ko duhangana n'ishyaka rya bibiri
rya Uhuru Kenyatta.
Abo rero abanyakenya barakibonye rero bataka dushyireho ishyaka rishyira hamwe rifate twa myaka twose dushyire hamwe, ariko usanga ubushobozi bw'amashyaka yo hanze ubwo bushobozi ntabwo bafite cyangwa ubushake ntabwo bafite cyangwa ntabwo bashoboye gushyira hamwe kugira ngo barebe ubarusha ingufu cyangwa barusha imbaraga ni uwuhe. Icyo kintu cyabananiye iyo nicyo kibazo mbona opozisiyo yo mu Rwanda ikomeza kukivuga gutyo, ariko bakirengagiza ko n'ubushobozi bwa perezida nk'ufite power nk'ufite ubutegetsi akaba afite n'amafaranga akaba afite n'ukureka inshuti zo hanze, kuko urebye na komite internationale cyangwa miryango wundi mpuzamahanga usanga na igiciro barakivuga ariko kubera ko abanyarwanda ubwabo batataganye batite n'ibice komite internationale cyangwa wa muryango mpuzamahanga ntagushobora kubafasha kuko ubwabo abanyarwanda ntagushyiramo.
None Frank Mwinereka, duse nk'abarenga gato aya matora mu rwego rujyanye no gusesengura tukareba u Rwanda nk'igihugu ku bijyanye no guteza imbere demokrasi, nk'uko muvuga muti muri politiki harimo kureshya, ukaba wareshya amashyaka, ukaba wareshya abantu bakinjira mu murongo wawe mu cyerekezo wowe wifuza kugira ngo ukore politiki, bakore politiki nk'uko bishaka wowe. Urebye muri 1990 umuryango wa FPR, navuga umutwe wa FPR inkotanyi bw'igitero ku Rwanda, icyo sabaga cyane nuko habaho demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi isaba ubutegetsi bugendera ku mategeko. None uko tubibona ubu ngubu, urebye uko politiki ihagaze mu Rwanda, hari abatangiye kuvuga bati biragaragara ko ari ishyaka rimwe nta mashyaka menshi ari mu gihugu ku buryo yateza imbere demokarasi. Mwe mubona ubwo buryo muvuze ko ishyaka riri ku butegetsi rifite ubushobozi na power n'ubushobozi bwo kureshya, bushobora kureshya abandi bantu bakinjira mu ishyaka bigasa nk'aho binjiye mu ishyaka rimwe, kuri demokarasi n'ubutegetsi bugendera ku mategeko, ndetse no kuva ubutegetsi bwafasha ko habitekereza binyuranye mu buryo bwo kuyobora igihugu, hari icyo bifashaho?
Etienne, ikibazo cya politiki imaze kwitegereza mu karere, muri Afurika muri rusange, ndetse no ku rwego mpuzamahanga, usanga abanyapolitike ibyo bavuga ibyo bakora. Politiki yuzuyemo kubeshya, politiki yuzuyemo kutavugisha ukuri. Ariko ngarutse ku cya kibazo cyabo baza gutse, iyo urebye ko FPR ifata ubutegetsi yashinjaga uwahoze ari perezida Habyarimana ko hari ishyaka rimwe rukumbi, ibyo bintu iyo urebye yewe mu Rwanda ubu ngubu ikibazo kinahari, ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, nuko birengagiza ko opozisiyo nziza, ariko ni opozisiyo nziza, kuri hari opozisiyo igihe nkunda kubona muri Afurika, ugasanga izo opozisiyo zifite amacakubiri, zifite imirongo yo gucamo abaturage ibice, nk'uko nabena muri Kenya hari ubu usanga bamwe bati turayoboka perezida wacu kubera iki n'iki, turashaka kuyoboka uri muri pozisiyo kubera impamvu, ariko izo mpamvu zikaba zishingiye ku moko, ku turere, cyangwa nk'acyo mu Rwanda amoko yacu murayazi, ibyo bintu wasanga abantu aribyo bashingiraho bashinga opozisiyo cyangwa bashinga politiki. Ikibazo rero aho kivuka ni uko abantu bitwaza ibyo bintu, ugasanga bashake kubuza abandi kuvuga ibitekerezo byabo byubaka icyo kintu baracyitwaza. Ariko mu by'ukuri iyo urebye politiki ntoyo mu Rwanda, nta bitekerezo bitandukanye n'ishyaka ririmo cyangwa na perezida ubwe afite, usanga abantu abayoboke be cyangwa abo ngabo tuba b'amashyaka ntacyo bubakiraho gitandukanye n'icyarapiye.
None wareba se, reka gato ihangane gato Frank Mwini, ihangane gato, none usesenguye se hari inyungu bifite cyangwa se bishobora kuba bifite imbogamizi ku buryo bwa hafi no kugiye kirekire?
Inyungu zihari ni iz'igihe gitoya cyane, kuko urabona mu Rwanda nk'uko tumeze, Kagame ashoboye kuzana amajyambere, Kagame ashoboye kuzana icyo bita ubungubu umutekano urahari, bamwe nubwo bavuga bati umutekano nuko ishingiye ku iterabwoba, ibyo bintu rero ntabwo birambarwa na Etienne. Ikibazo cyabyo ni uko iyo perezida avuyeho yavaho kubera ko ashaje, yavaho kubera ko bamukuyeho ku ngufu, nk'uko tugiye twabibona muri za Libya, igihugu kirashwanyuka. Twabibonye hano muri East Africa, Idi Amin avuyeho niko byagenze, ubwo tavuye ko byagenze kirashwanyuka. Bya bintu rero wubakiye imyaka 20 Etienne isubirayo bikasubira ibubisi, abantu bagatangira kwiyubaka, ukabona abantu barimo kubaka buri munsi buri munsi. Nk'u Rwanda iyo urebye Habyarimana n'abandi hari aho bari babigeze, kubera intambara yaje rero, kubera ko nawe yanze kwemera abantu ngo baze mu mahoro, wasanze u Rwanda barushenye. RPF itangira kuri zero yubaka ibintu bishyashya, yubaka ibintu ibyo bari bubatse barishenye. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, yuko opozisiyo ntabwo ihawe umwanya kugaragaza ibitekerezo, ariko n'opozisiyo ifite uruhare rwayo kwerekana ibitekerezo, ndetse iyo opozisiyo igashyira hamwe aho usanga yarakitsemo ibice.
ndabashimiye cyane ni Frank mwine ni impuguke mu mategeko na politiki mpuzamahanga adusobanuriye kubijyanye twaganiye kubijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yabaye kuri uyu wa gatanu ku banyarwanda bari imbere mu gihugu no ku wa kane ku banyarwanda bari hanze y'igihugu kuba twumvaga rero twagize amatelefone menshi ariko ni byiza ko mwitabira gahunda zacu tukaganira tukungura ibitekerezo tugasesengura tugatega amatwi kubera ko buri kintu kigora abantu kenshi ntabwo abantu bamwe batega amatwi ngo bumve icyo abandi bavuga kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo baganire ariko nanone basesengura harimo no kwinegura ku rundi ruhande ndabashimiye rero kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi kuri rya Amerika mwese mukomeze mugire ibihe byiza.